Napenda kwanja, penda jirusha lakini au nadha mkwanja Ndugu napenda basi, napenda pampa, penda na kasi Koi twende samba mweza kodele dele dele sare Kaupo peshi chokati tupare Aina noma ina dage na kwe Tuchete upoli poli, tuchete uchori chori Tuchete, 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 tuchete Tuchete upoli poli, tuchete uchori chori Rete, 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 rete Watoto chuo wamebangabu, wakonda nifu Wanaruka tu, watoto chuo wamebangabu Wakonda nifu, wanaruka tu Naweka shida chini na nyosha mikono juu Naweka shida chini na nyosha mikono juu
Acha mchi baba Nasma
Cheki mifuko tumejaa kama benki kuu si tunakesha tunabesha ndani tupofu Tunakesha kama sienye Tunakesha kama sienye Tunakesha kama sienye Cheki mifuko tumejaa kama benki kuu si tunabesha tunakesha ndani tupofu Tunakesha kama sienye Tunakesha kama sienye Tunakesha kama sienye Biggie, 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 Umutu, 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 Biggie, 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 Umutu, 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 Twenty, who more two, twenty, Jack Chris Baba Pablo, some double, 20 up money mapa, 20 up a scenario cotto, 20 up a Zuguya, 20 up a Bayasu, Utah will be whitey, 20 up a baby, 20 up what you are, 20 up some winner. Twenty up teacher, was there what in Paris? Twenty up when you better to see. Big game, big game. Wait, wait, yeah, we're twenty, Wese wa buza buzani Twente Twente po masiusi Twente po ako Twente po chuga Chuga wash papi Twente Wese wa kepo tori Wese wa tandare Wese wa kigabunino Twente po chuga mikuki Wese wa nyalo nyalo Usingizi asara Yelo mbele Wese wa mipeko Twente po geyozi Hey, ya pa ya bongo hit my trendy now, sema Cookie na gao so Shining music Twente, twente, twente Achia, 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 achia